Ketina kinani sigilaji studio kalangu yamde jomin taji sapo jewon ko vitori kibaruji mon e fulfulde commune Omar Hama janganto nani ko kibaruji meden haltana handena dimbandungu ko hitande hikka o no wontiri batta alla e julde laya o duwani onana ko altilame handi wadde chaka balde sapo de layade Yotar mede pindino hande haltana na do durande e denago der ayaru mo region Tillaberi kanyum du won ko kantirten kibaru jume. Kore jam hirta ma yerno kalirno me der ko kibaru jume den altine bitide woni ko sawara ministri be wadi do enda der gallure mede nyame konseye be du yade meru be gallure mawbe be beydenama lebbi jeegom. Lundo ni ngwa lawal futatana gwalude illu maundo sape jet ileuru uto dubu jina jididi e sapo e jetati. Deiko wani ni wani dunje utatwe na horepe galurepe maradipe gangkampe kailamu mape jipi na majongo wape watwete noku mape kowana subwape yeru no andinore nde mwati kwa government lady mete haluna. Mbeni ndungu ko hitande hikadun no wodi sanne der leydi mede Niger yerno docteur Garba Yahya horejo sarusi kajido demal on wiri do gure ujinaji sappo e didi e kemen nay e chapande jeegom e nay awde dem gure hembre e didi tan woni ko hebay awde der lewru uttu arande den kettine Garba Yahya ko wi adama dawaki wakati yewtidino e makko
Hande nde redu lady fu do gure hemre gure la soji na e sappo e jeenay dem fu awi seni nokkugom der lady agades to hebay awude ton du min limana gure la soji na e sappo e jeetati der lady ciro nay der lady tasara region mutawa region difa gure sappo e joy goni kebay awi dalila rafika joron hakkilu fukkingo der chakantaraje den der redu lady dudal nokkuje fu do hemre woronje e tati fu gafeje mu fuddi fiude gombe sappo e joy to gawri mu fi butali tati to di ikukuba e nokku nokku der leydi doso e tawa to di watti gite to hebay awi ko lewru juwe du wati fu min bi'i be duro be gatta nyebbe de tobama e gatta du nyebbe jawde den balde la so didi e joy fu tawan de pinni faade dimi
Hembe dido kambe mwani komai hande subako agadezo wakatino julirde tawande le bangere sabongari samuno yeru no fotube ko obo nanda wadi. Beni mbe dido maipe bendu wakati benjulno subana mape ndembe jodi le julirde nekwande yoyengde samoy. Tavi du ndia ntobudam du mwani jamare bitit o kansabi o chamol julirde de. Ketine nane Ali Adamu goto ano koreji nimpe maipe benko wii ndar machu.
Lokacin da an ido ruwan nan
gada jiwode wari tobi himbe juli salmini be burtake don be garbe jode ke der tender julirnde goto o gada fukorini oto no jodi kandu konan no wada du'a ujimu tata man o kay dilli no tata bo dilli fu e bawde Allah no wonno bolangal julirnde na bilti sami do mabbe no be mayir no kambe hawti nyalande nenen waawi tar nyalande mu
ko wabe wuce lokacin shi
Nani janginobe lekol biter enam kenga mwani kobe njeyi putti murtere mape ko wala haddi gam alla e jamtude njobdi mape ko lewru jien e jie ko dubu junaji didi e sapo e jie tati ko yobakadum. Dundu fane wari fotondiri e chede mape kobe njanginta sukabe men wakati potiri mape ne. Yeru nino sekreter general sendika janginobe ekol enam oviri le satorma ope taba wati kobe njeyi murtere nde wala haddi ne. Maman sale nani kowi Musa Sando Machu.
Nous avons déposé
talata jiddi lewru ut min desi derol murtol ami illa den fa warde hande wala bi udo min gar min gade joda halifu laso enay lewru ut du jande ami hani timma itane fu seni min yewtino min dara ko ami gam dog gande gartirol jande ami hitane bolu amma de neddo wala no wada min bawa gari golli min jobaka lebbi didini ko min keba jobdiji ami
Nani gomnanti lady met e Niger ko wani do hore mun kan wani fondi tambelu jande heba woda dum woni ko horejo kawrital pelle yaade syndicaji gondi no durwana jande heba woda wiri witende denda ASOPT ASOPT wakati no du horejo leddi mede Niger wurtino ko hali dum woni jammare tati lewru utum ko leddi mede Niger hettuno hore mu o hali do filla jande leddi mede Niger dum duri kanko goto horejo leddi ko buri sulude mon do tewteru talkur breve e baccalauréat dul o wi ko kebala wada do mum Michel Deji yewtide e bison mu sanani ko hali
on peut être franchement
miden bawi jokki hala ka ardido leedi hali kan seni de ƴewama do filla jande leedi wala mudun ƴewata amma ko hani woni gomnati arta hana wada do filla jande ko hani wadude dum deni gomnati wadi dum to ko hori dum ko yannino gandego de ƴewama dudal murtereji din fu rafiyo bude jobdiji na cede jangobe ni woni no wada himbe no murta denne he giide am no hani dum warta e labi andanodi din ko watta jande leedi meden dartake
Nandi hande a talata kawon nyalande dida bere lewru witende Zulhas ko indi tirado henda lewru meden layya Abdul Fattah Mahmudu Modi Babaji todo hali ko sabi alsilame no hada dum woni tajjol pedeli mu FM bade der balde sappo chaka tamade chaka lewru layya de Musa Hassan yewtidi e makko nani ko famini nimbe do mudu
Ce qu'on veut de celui
ko yidani woni mawdo baade illu lewru layya darake to holto kolde mum to tajadu konnani ngasa mudum kanyum e dekira mu e bibbe mudum fu senta ama jomuno hoddir layyade gal layyar hirstendi hirsta kera do inde mawdo baade kanyum e keddi himbe baade de fu honno himbe hijjore watto ni haani jomu en wada kaw wonde be naati e kaddule hijjore fe goto mabbe fe mbata ngasa mum gaden dan itita kolde mudum du iligo lewru layyandu faya sappo may do nyande julde noni hunde fu ko alla yamiri wade to no wodi mbarjaari ko barjoto ngaddo on endam e dum do du konnan senini a wada dum a wala mbar jaar ndini non de a wala du konnan junuba
nanni ƴewobe warobe dum woni to hoggo ƴewol witeengo musée national do endango be hokkobe amin habar go endam potti dum welay dum en ba sedda no hoggo go wontire go hoggo ƴewol du do do miccito ni go wada kenana illu sappo e jeetati lewru desember duubi ujinere teme jena e chapande joy e jena de do enda der nyame ko lati der duubi ujinaji did e jeetati go yama go indi torama do inde neddo politique bindo tarik biteddo Boubou Hammam go hoggo do du latingo tebbuli ladde kewdi kantawale mun ko lati horebe leede no ngara jewa ngado ndal le nyame yaade yilo tobe der doniyar Raylatu Soumana ko yeyi yewtido e jewobe be nani ko be bidow
mi wari darude der noto dabbaji paddade di tawa wontiri garki ankidu mi nani beldum mun sanne mi hii be mi wayruno gondu e gide am mido hidi no kuje de mo jine sanne gantuni no hii e nokku fu der nokkure de dum du hegaade no hani du dum heba domobe no kuje den ko watta sukaabe acce faddude kulle gom der to dabbaji di padda e gide an ni no hani dum lamna nokkuje den wakkati fu mo garmi do tuni no nokku fu dabbaji diidu nyamne no wodiri dum wadda du dabbaji kesigon ko watta garki nokkure de nata berde sukaabe sanne
nanni to kawji do hoggo jewal indi tirango do enda musée national go o wi hunde non ko lati go hoggo no don golla no wodiri basi fu wala em dey dume himbe mbaawi wiide do filla kulle fina tawa leddi mede Niger de kettine ko bida Ali wiri faware joni gongo Mamad Dantani
on a aucun problème de rupture
mingala fu jaccere e chadale har filla ko darto joggol tebuldi enna e nyamduji majji sabu to dabaji hirse to wite abattoir ton kujjum se waddama de wati ilu hirsaka noddami min jamin ko jamin gaddan tebuldi wodi himbe le wurdu konna no wodi lati se dabba mu en wati sey rondo waddanami do enna min nadu konna be noddami jamin ko jwa tebuldi ko hewi e mudum mbati goddi kay gan nayol wadi ko wati goddi du konna ni nyaw yaade yeso hoggo jewol goldo no fondi toyetem tebuldi sende e himbe men endam tebulol fu wattaake du konna e suudu suude accetna yilo no yirri non endam min gala fu chadale har ko darto joggol tebuldi
aucun problème pour l'entretien des animaux
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyemay
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades
do radio nomade
lambaji hembere go'o e tobere jenay fm
arlit
radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go'o fm
difa
do radio amfani
lambaji hembere fm
Doso
do radio Fara
Lambaji chapande jenay didi FM
Filinge
do radio Muriatalka
lambaji capanɗe jeenayi e joyi toɓɓere go'o FM
Tillaberi ɗo radio Tebonse
lambaji capanɗe jeenayi e jeɗɗi toɓɓere e joyi FM
Maradi ɗo radio Garkuwa
lambaji hemre e jeɗɗi FM
Tawa ɗo radio Tambara
lambaji hemre e jeɗɗi FM
Zender ɗo radio Shukura
lambaji hemre e joyi FM
Studio Kalangu
en gartani e yewtere meɗen pindirna ayaru no tawa no département non tawaɗo nder région Tillaberi kerruɗo kerol e leydi Malé gonduɗo Rafi Ndenago ba ko dundungu ngun woɗɗi sanne nder nokkuje duranɗe ɗen ɗum woni yata ko Allah e Rafi Potal hakkunde duroɓe e remoɓe. Tarnan Fudaye Ahmed noddi bi préfet ayaru biteɗo Jado Resi Agal Her nani ko wi dow majju
joni oka eɗum deƴƴini seeɗa sewona ko maire o haali kam won filla guykaji ko wonno waɗa saabu a yii ɗo enɗa ayer yaade ina tesa himɓe bomɓe na wuyɓe no jiilo nokkuje wakkati ɓe muufi ɓe gaɗan baasi ɗon enɗam himɓeje kay fu no gonno jahano garta de ko woni hen woni ley kulol ni ɗum fu ɗum eɗum waɗa de miɗen gatti gikke hono ɗum moƴƴan fande ndenago wartan far ɗo enɗam fa wooɗan haɓɓiniɓe gala jiltoɓe no ƴeewa ndenago himɓe nonni fa hande du keerol min kerri e maali ɗum fu ko ɓeydoto no enɗan hono ko watta ko himɓe huula sanne sanne nenene kadi ɗum min gala sembe hey jon o min gala fu sembe min gala bawɗe goɗon jonka min kettininom hono sogeji komin goɗɗo enɗan nduno famɗi ko wawi joganade min ndenago amin ndenene kadi ɗo du fa hande no hanno tawi min goɗɗuno sogeji ko heewi ko wawi renude jonka sen koƴƴe fara ndungu sa lawu ndiyan ɗan kay toɓi no hanri e to han toɓude fu toɓi fa woɗi kulle ɗe fu gaɗi ɗo kay fa woɗi jonnon hono jawdi ndi ni wonno hewani min ɗo nde pimpodirɗo enɗan fa no heewi ɗum ɗon ɗum laati saɗorma ko waɗi ɗum ndi woni Allah e Rafi Ndenago ɗum haaɗi hon duroɓe yaade yesso toon saabu nokkuje goɗɗo goodi to enɗan to durte de yiɓe mbawa yaade jokka seɓe kaaɗa hakkunde ayeru warde ina tas ɗo enɗan Allah e majju ni waɗi ko jon o kadi mo kalte enɗa e ɗum laatini min saɗorma jaati saɗorma on ndu wonnomi ɗin kula fitina ko wawi wadde hakkunde remoɓe e duroɓe saabu jawdi ndi enɗan funɗon no huufi guese deyi ko woni hen wonni miɗin ɗo miɗin ƴeewa ɗum fa wooɗa ɗum woni joddal mabɓe ngal miɗin tokkiti ɗum ko wooɗi sanne so min maati habaru wiyama remoɓe duroɓe ummini fitina nokkuje gon sey nde min ummi min dari wakkati muɗum da min jaa min daara min moƴƴina hakkunde mabɓe
nanni min kalani o ɗo won to kibaruji meɗen fulfulde tili e nder koye kibaruji meɗen du min kalani noon ɗum woni dimma hitande hikka ndungu mum o wontiri e faware joni batte Allah e julɗe layya ɗum woni ko alsilame haɗa wadde yewtere meɗen pindina du min kalani on filla durande e Rafi Ndenago ko tawa to enɗa nder ayaru ɗo won to kibaruji meɗen fulfulde tili joni wala fof ko mbawmi wiide sana mi yoppida on e Moutari Mahamadou wadde ko ɗengal hawsankore kirten to jan hirte
fina tawa jamu e cellal fijoji pirtor ɓalli e golleji ko
ñande fuu do studio kalangu yewtere pindinol
juuta altinere fayade aljumare e ɗengal bellare yande joyyi e mintaji sappo e ɗiɗi e fulfulde yande joyyi e mintaji noga e jeɗɗi hawsankore yande joyyi e mintaji capannayi e ɗiɗi e germare yande joyyi e mintaji capanɗe joyyi e jeɗɗi keerol jeɗɗire nde fuu e francire yande jeegom e mintaji sappo e ɗiɗi
studio kalangu yaadu leydi Niger
Studio Kalangu
sigilaji Studio Kalangu
der galluñenay
do radio amfani
lambaji hembere FM
Studio Kalangu
Kirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gawre
kettine Studio Kalangu do radio modon
Studio Kalangu yadu leydi Niger